downloaded from my love
zmusic.com. Beast in a corner.
The beast on the beat.
Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. 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 Ukolewe, 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 ukolewe. Gai wako eve ni kawaya waya. Chijanzaka joina ya mabaya. Gelo mungai weza wamila manomo. Awamila madizi, mabimu, mafopo. Panzaka panu palibe na moba. Ukamukongeleza ugone soba. Panzaka patu vimoba ni zanda. Iwe panu ni fulu valwanda. Munga sakodi, money no be problem. If you can't beat them, just join them. Bwela kuno nekufake komo line. Ukumachani whiskey olo wine. Muli iwe naona mochikondi. Tika toka panu nukupeleka kupondi. No need na ya intro, obvious waniziva. Kudinde na slam view, mwana wabamwila. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. 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 Yeah. Story hizi vikakutindiza tichitika. Ona mabotolo yene tatantika. Siya pendeka nichoka koweka. Oh eyes on us muzalima kupweneka. Ise tika mvila njota. We drink beer and save water. Tima kolewa from 1 to 30. Chakudia tichepe lomo ba upake. Give us Mopia chivababi vama jealousy. After loni mwela zanga noti zako. Ungati chakubaba boy ndaba zako. Don't hate the player, just hate the game. If you can't beat them, just join them. Win some, lose some, life goes on. Tijoin e mundu wanga and sing along. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. 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 Wela ndiwe fani wa Chelsea, Liverpool, Man U, Arsenal. Gavuna kukolewa, join a timu yate. Wela ndiwe kada wa PF, MMT, UPND, Shanshanuko. Gavuna kukolewa, votela pati yate. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. 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 Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja timu ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. Ukolewe. Chinja nsaka ukolewe. 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 Ukolewe, ukolewe.
It's a K-Win Music Production.